umuryango wanyu uburenganzira bwa muntu grid mu magambo y'icyongereza bisobanuye great legacy initiative for human rights in development wakoze ubushakashatsi ku burenganzira bw'umwana uyu muryango uvuga ko wasanze ibigo byashyizweho hirya no hino mu gihugu ngo bicumbikire abana b'inzererezi bifite ikibazo gikomeye cy'uko ibigo bitagira amategeko abigenga abakoze ubushakashatsi bavuga ko uburyo abafashwe bagezwa mu kigo ngororamuco bidasobanutse ubushakashatsi bwerekana ko abafungirwa mu bigo ngororamuco bagezweho batazi igihe bazaviramo uyu muryango GRID uvuga ko hari ubwo umwana ashobora kubona abamukurikirana akaba yararavuye mu kigo cyangwa se ntahamara igihe kingana n'icyumweru mu gihe hari ushobora kumara n'ukwezi ataravanwa mu kigo. Christine Umulisa ni umuyobozi wungirije wa GRID mu Rwanda avuga zimwe mu ngorane basanze muri ibi bigo.
Twabonye ko kuba zira transit center zaragiyeho byakemuye byinshi mu mibereho y'abana. Gusa impungenge twasanzemo nta mategeko agenga ibyo bigo ahari, ese winjiramo ute, usohokamo ute. Rero twifuje yuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo zira transit center zigire zifashe mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyo mpamvu usanga Abanyarwanda cyangwa se ibihugu by'amahanga bivuga yuko ari ibigo bitemewe, ari amagereza. Rero gukuraho izo mbogamizi n'urwo rwikekwe rwa hato na hato ni uko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo umwana najyamo tumenye ko yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko, nanasohokamo tumenye ngo yasohotsemo amaze n'igihe kingana gute.
Bamwe mu bafungiwe muri ibi bigo basaba leta ko ibi bigo byakurikiza amategeko kuko hari bamwe bemeza ko bahahuriye n'ihohoterwa ubwo bafungirwaga.
Ubuzima bwawe uko nabusobanurira ni ukuvuga ngo kubera ko nta dosi uba ufite ni nka gutya tuba twaba duhagaze nkanga gutya ukajya kubona ukabona baraje baragushyikiye ntacyo wakoze, nta muntu wishe, nta muntu wakomerekeje, nta muntu watutse. Hariya ni ukuvuga ngo iyo hari uburimbo.
Abakoze ubushakashatsi basaba ko abana bafashwe bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakwiye gushyirwaho uburyo bwo kubagorora kandi bagafasha ababyeyi kumenya aho baba bajyanye abana babo.
Ushobora kumva nkanjye nk'umubyeyi umwana wanjye bakamwa ngo ari muri Gikondo Transit Center ni urugero, ariko najya kumureba muhasanga yasohotse. Muri rwa rwego rwo gufatanya kurera ntumenye trace y'umwana, twifuza yuko niba yabafatiwe mu buzererezi ajye Gikondo cyangwa se muri Transit Center abone barebe uko bamuhereye abita agaruke mu muryango ameze neza. Ariko noneho uyu munsi kuba nta mategeko ari muntu umenya aho umubariza, ntumenye ibyo ubaza,
hagiye gushira amezi agera kuri atanu leta ishyizeho ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Iki kigo kizatanga umurongo w'uburyo ibigo ngororamuco byakora. Umuyobozi w'iki kigo Bwana Bosenibamwene yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko ibi bigo bikorera ku mategeko, gusa nawe yemeza ko amabwiriza azagenga imicungire y'ibigo ategerejwe mu minsi iri imbere.
Ntabwo ariko bimeze. Hari iteka rya perezida ririmo wunguriza imizo na kabineti ejo bundi ahangaha, ni iteka rya perezida rigenga imicungire y'ibigo ngororamuco. Ariko noneho harimo n'umushinga w'iteka rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ugena imikorere n'imitunganyirize y'ibigo, ibigo twakwita transit center.
Ibyo teka n'ibisohoka ryabo rya perezida ryaba irya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rizakuraho izo mbogamizi aha n'abantu berekana.
Hari ubuyobozi bw'ikigo buhari ubundi basanzwe bafite amabwiriza y'agateganyo ngira ngo Gikondo ifite amabwiriza yashyizweho na njyanama mu Gakenya. Inama njyanama zishobora gushyiraho amabwiriza y'imicungire y'ibigo n'imiyoborere y'uturere y'igihe gito.
Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ko muri ibi bigo habera itotezwa ndetse ko abahajyanwa bahakura ubuzima bubi. Leta yakomeje kwamagana aya maraporo ivuga ko ari ibinyoma ndetse n'abavuga ko bafungiwe muri ibi bigo bahura n'itotezwa ari amakabyankuru.
Ikigo cyangwa icyo ngorora muco ni ikigo kinyuzwamo abadeka mu gihe gito. Aho rero ntacyo tukorebamo, ntacyo tukirwamo. Ni ibigo kujya gufata bino bene ngo urubyiruko mu buryo bwo kubufasha kugira ngo budakomeza kuba kubihanganira imibereho y'abandi, none icyo gihe ariko ugategereza ko rubatse rukajya mu kigo ngororamuco.
Uyu muyobozi avuga ko iminsi abantu bamara mu kigo ngororamuco iterwa n'ibyaha baba barafatiwe. Asumpta Kabonyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.